kicho nana bricky cho bricky cho Oliver bricky cho bricky cho
again Steve is in bye bye you're my lucky
bricky cho bricky cho
again kwenye sio minipo minipo
bricky cho
aha aha
bricky cho
mtanielewa tu kwa Yesu minipo minipo
Oliver Goodman Sivo jinsi ulivyo na wewe kuja kwa Yesu jinsi ulivyo nasema hivyo ndivyo
nakupenda mwokozi tena achana na hivyo zitakujaza tatizo
kwa Yesu minipo bila tatizo bila misukosuko ukini na kule natafuta maokoto nazingatia yani kule na pambana
Steve unatuchanganya changanya sema ukweli ama tena danganya we uko kwa giza ama uko kwa mwanga nguvu za giza na nuru zizipatana
Mungu ni wetu sote alitumwa manawe atufie msalabani mimi nawapa mapenzi zile malavi davi na wa inspire na nyimbo za Solomon
Bikicho Bikicho
again kwa Yesu mimi nipo minipo
Bikicho
aha aha
Bikicho
utanielewa tu kwa Yesu mimi nipo minipo
Story nimeipata Usije binguni na we ukai hata Nyayo za Mungu unazifuata Akongoza kulinde nienga ifata Ona upate dunia Ukose falme wa Mungu ah, Pesa ujaze gunia Mkufuru Mungu
ah, Mini mtoto wa dadi Sina kasoro Ananipenda Ananilinda Ananilisha Ananinyosha Ananipenda na hana ubaguzi Mimi niko naye Hadi mwisho kwake natulia Nasema nisha Ananinyosha Akaningarisha Hero kamano Akinye malo
Wachana na Bricky Joe Bricky Joe
Again Kwa Yesu minipo Minipo
Wachana na Bricky Joe Wachana na Bricky Joe Bricky Joe Bricky Joe
Bricky Joe Bricky Joe Bricky Joe Bricky Joe Kwa Yesu minipo Minipo
Wachana na Bricky Joe Wachana na Bricky Joe
Kwa Yesu mimi nipo. Mimi nipo.